Then went to Obama, cause I'm chasing plenty of more paper. Ndashipanga, mpaka ya isule tumba. Ndashipanga, mpaka ya isule tumba. Na 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 na, mpaka ya isule tumba. Na 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 na, mpaka ya isule tumba.
Ngene sadoma chifaka kansimbi kudo. Noti voza mpana niambiri madondo. Pano nipazeti gero na bagai fo. Puro lipstick seti konda moromo. Eono, you wanna test me. Na kupapa tanshiri yo bestie. Sesa, kwame Werenski. Kicking it full of an pace. Nyamuna ndrama noti madan beoza. Munga sakoti tipisha success. Gimme juice, noti mazoi. Magero tiva play anga matoi.
Nganabuka kachelo paketo baka inda lualo kulufia nyapatenda. Came from a terror then went to Obama, cause I'm chasing plenty of more paper. Ndashipanga, mpaka ya isule tumba. Ndashipanga, mpaka ya isule tumba. Na 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 na, mpaka ya isule tumba. Na 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 na, mpaka ya isule tumba.
Your baby sister told me sister look like Eazy-E. And then I told her tekanya menunga B.O.B. I got the money, give me a badge in the B.I.D. Spending the money, got wapa for as a KMP. All about the money, no na chibirishi. Panchi mobitu, zambira kofi. Daddy mahai kwa chipuropera. Furu ni kamera bama chikopera. My baby, za kupereka kuji. Kweve mkudora wanatenga majikri. Vejini tikupanya ilira mpilingi ndi. Sesa, jine kao yo.
Nganabuka kachelo paketo waka inda lualo kulufia nyapatenda. Came from a terror then went to Obama, cause I'm chasing plenty of more paper. Ndashipanga, mpaka ya isule tumba. Ndashipanga, mpaka ya isule tumba. Na 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 na, mpaka ya isule tumba. Na 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 na, mpaka ya isule tumba.
Favor music.